Yeah, you know who is and what he does. Your boy Cap is in the building.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Yo, Skyler, please, homie, let's go get him, guys. Yo, Langzi, I got you, man. Yo, scratch them, man. Let's go get them.
Straight from the Bekali to the people there. Langzi Medis, Zwala.
Breeze at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Zoom at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Keep at Bonji Balangzi Skiri. Skyler at Bonji Balangzi Skiri. Yeah, yeah, yeah. Ini Skiri. Silevu ya bana ni levu ya bakulu.
Ini
Skiri. Bafana takana silevu ya bafana. Ini Skiri. Silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini skiri, wafana takana silevu ya bafana.
Nisa tamanga paka palast, helo sinizae, so looking a back. Ndawane mwine niyo panikalangana, nishikuwa sila nangala sauti. Nichosepo pali wa feki, nifake pali wa macheki. Ndepane ninga diagila ko break. Cause, it was 1994 when I was trying to ride a flow. And I was at number 4. And some niggas in the streets where try to pull me down, yeah. You busy had them, but you don't know what you had them for. I'm in a castle and you busy knocking at the door. Like at the company, you busy working, I'm the boss. Like Alfa Romeo, you think I'm gonna keep you close. Cause my rhymes are hailing you, you need to go and take some medicine.
You play me to the head, I'm watching you, don't miss my shows. Last TV, don't think I'm gonna keep you repose. KIP at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Skyler at Bonji Balangzi Skiri. Yeah, yeah, yeah. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana.
You blowing like a diesel ball. Listen to my bass a hard. Hung up for the phone call. Running up cause I'm the boss. Don't talk about my life and being on the move. Running the clue, nigga, cause I'm the ghost. Being a charm, I'm a better days. On the world of first lady popping up like a man in bed. The boy na rami ya kupia. Awewaziva chakuba. Tango dine womba na lesa wagai. Wasila nijuba na leza. Middle finger for my haters. Yeah, uni sakila just brela. Kunkani ya rap unimeka. Unifuna brela chape na letia. First lady nangena mugemo. Wataluka wanse ni manga kuchene.
Bisa Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Bisa Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Kiyapi at Bonji Balangzi Skiri. Skyler at Bonji Balangzi Skiri. Yeah, yeah, yeah. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana. Dine nilipo, paja palevu muyopa. Guys walking, dine nilipo. Tipeze kapali ponsa nchito yatu ni kushusha ziko. Siri monga marapa bachi buwebu monga ntiko ntiko. Hapa chiri mungira embege so chileza bila skill. Still fresh, munga na chikira kutua. Wazim vera finali, munga yo maps. Ati nwa bro, yose munga makitua. Siba ziba levu ina chinja, veni mvera, nzim vera cheku blow. Ati munga niti ya guys, yo even ni bow. Ukindi ni chikali kuchila bandiani. Wemi opa nindani, apuli mungani. Apu ni chani, muna manachani. Ati muna plani, nipali bandiani. Big shout out, kule ni diani. Na weni ndiani, kakakakaka kapiti na paya. Washusha ndiani, apuli numpange kwa plan. Kim Breeze at Bonji Balangzi Skiri. Zoom at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
KIP at Bonji Balangzi Skiri. Skyler at Bonji Balangzi Skiri. Yeah, yeah, yeah. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana. Ini Skiri, silevu ya bana ni levu ya bakulu. Ini Skiri, bafana takana silevu ya bafana.
Pongena nipunda pie pie. Voko yanga iri ote. Pancha ni kulema. Meo weather na lote. Vene wala hapu ndise mbe. Ndise tina kwila kodi. Ise tika ponya foko loko ni wakinyo wakwila na lodi. Nika skile kena inshowinga. Noni dinayo panika. Ise track itika ponya foko irunga. Inshoti ni ite makanika. Waiwona na weka ipangika. Haigonga timwene ya taika. Nowadays it's leva nchita kompea. Na waja wavala madiaipa. Yeah, it is more like comedy. Vachikaya vifuni kabodeti. Sini yopari years at the moment. That's why ni maseka. Mafuse wana ni meeting up. Viti ni karibo missing up. Sininga yopo miuzi lapo. Kosi yemu machaya iyo silapo.
Breeze at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
Zoom at Bonji Balangzi Skiri.
Level up, level up.
KIP at Bonji Balangzi Skiri. Skyla tipuanji balangze skire. Yeah, yeah, yeah. Hii ni skire, si levu ya bana ni levu ya bakulu. Hii ni skire, bafana takana si levu ya bafana. Hii ni skire, si levu ya bana ni levu ya bakulu. Hii ni skire, bafana takana si levu ya bafana.
Lang Z on the track, on the track.
King Breezy, I see. KIP, Skyla here. Yo, na biz army.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.